Renty B, Presidente, alongside
Spider,
Sky Bread. Let's go.
Si sepi mutu ya kusela, kaufela, meno kima sapo. Yeah. Si sepi mutu ya kusela, kaufela, meno kima sapo. Yeah. Mukuku wa shule, bake nisa meno wao. Puma wa shule, bake nisa meno wao.
Masapo wakona kunevula yava makempo Na wajesi kila ifya maketo ni vatani kashwa kusia lele viso Kamunu wa milirimi na wakataza kacheku wa mtusa kamusu wa kunyaza Zeweza kone kulilumba zeweza kauflami na walishenda
Sisepi mutu ya kusela kaufela neno kimasapo yeah. Sisepi mutu ya kusela kaufela neno kimasapo yeah.
Shule batu, kuwaneba kushule mbututu Mutu usili mina haki wakusepa Wakona kukulata malina kosa kukupa Watimo wakupoka kelo ya hao Watimo wakupoka kai ya hao Mbali majudane babula ya chesu Zeni vule lakini tiba na bayesu
Sisepi mutu ya kusela kaufela Neno kima sapo yeah. Sisepi mutu ya kusela kaufela Neno kima sapo
Lopangile, kaufila vona valuto ile Wabamu mbalusi ile Balika nivaka mpumule kakozo Nivondate mpumule kakozo Uvoma mpumule kakozo Nivoni kuri opesi fulenti ziwesi enemy Ready be my mate
yeah. Sisepi mutu ya kusela kaufela Neno kima sapo yeah. Sisepi mutu ya kusela kaufela Neno kima sapo yeah.
Music blog.net